If you missed it, there we go. If you missed it, you can catch the podcast online at metrofm.co.za. You can also follow at MetroFMSA, where we will tweet the link to the podcast. And I think Abdul Khoza deserves his own film. Not even at the end of his life, but his life itself is a movie and he should play himself.
And I'm sure one day he'll get to play a fireman and a soldier in some other film or whatever. All right, so we go straight to the line in Pretoria and we speak to Ronza. Ronza, good afternoon.
Hey, Bramo, how's it?
I'm very well, Ronza. You are the first person that we're speaking to this afternoon. How does that make you feel?
Oh, very good, eh?
Well, you're not the last person we're speaking to this afternoon.
No,
in fact,
I'm better than you, eh?
What do you
throwing
mean?
Throwing that thing on your DJing desk, eh?
Oh, the sanitary pad. Bro, I've never seen that in my life. So, yeah.
Levels, my brother. Levels.
Which levels are these?
I don't know. Maybe only the brave would have taken the sanitary pad and just shoved it in the pocket. So, yeah. Anyway, Ronza, which song do you want to hear?
Zonke tonight.
Hey, Zonke is a queen, man. Hey?
She's a queen.
Hey, man. You know, some men are lucky. Honestly, they're really lucky. I'm just saying. Anyway, let's get it right in there. Metro FM, it's where you're at. Welcome to The Drive with Mo Flavor and Masichaba Ndlovu. It is Zonke with Tonight. A tweet comes in from Magniza saying, I didn't watch the wedding, the royal wedding, and didn't care. But one thing I knew is that Simphiwe Shabalala was there.
Really?
Oh, no, there's been a meme going around. They've worked him into the picture. The original picture is of him taking a selfie with the Barcelona team hanging around in the background. I think that's the original. I could be wrong. It's hard sometimes to keep up on social media. So people are having a hell of a lot of fun with this and saying, well, there he was at the wedding. Look at that, Owen. That looks legit.
Real.
And why is it so impossible to believe that a whole Simphiwe Shabalala can't attend a royal wedding?
I was about to say, I mean, it is very possible.
Yeah, he may not have made it into a European football club, but he certainly made it into a wedding. Why is that so... Why is that so hard to believe? Anyway, Simphiwe, if you went, my man, big up to you, chief. You got the selfie that no one else got.
Absolutely. Coming up on The Drive in the next hour, we chat to Mam Pintsha on the interview with Babes Wodumo this past Friday. We'll talk about his press statement that he released, as well as the video that he posted. And of course, you're more than welcome to tweet us your questions and hashtag The Drive on Metro. It's time for the news.
Tau Kakana and Lovu headline the PSL Awards nominee list and Proteas women name squad for England tour. Details at 4:30.
It is 9 minutes after 4 p.m. This is Top Off by DJ Khaled and he's featuring Beyonce and Jay-Z. So, on Friday, we had an interview with Babes Wodumo. And for those who missed the entire interview, you can find the podcast on metrofm.co.za. But Mam Pintsha has come forward and has asked for a right of reply in light of all the allegations against him. And here's just a sort of brief perspective on what went down in the interview.
So that is just a summarized version of the conversation we had with Babes Wodumo in our in-studio interview with her on Friday. Of course, the full podcast is on metrofm.co.za. You can listen there. So joining us on the line is Mam Pintsha, who has asked to reply to what was said about him in the interview. He joins us on the line on The Drive. He is in Durban. He is not in the studio with us, as some people may have assumed, because he's based down in Durban. Mam Pintsha, good afternoon. And, I mean, you've requested the opportunity to respond to Izinto Ezikhulunywe Ngawe on Friday. And we have you on the line now.
Yeah, sanibona njani.
Sawubona, Mam Pintsha.
Yeah, ngikhona ngiyaphila.
Siyaphila.
All right. Okay, angiqale nje la, ngiqale ngixolise kumndeni wami Simelane. Ngiphinde ngixolise kumndeni wami wamaphumulo. Ngiphinde ngixolise futhi kuBeth iDomoroza lami. Ngiphinde ngixolise futhi nase kuma-fans, right? For izindaba ezihlungu kangako zishonisa wonke umuntu yabo nje imindeni yethu ayikho right ngiyazi. And then bese ngizama ukukhuluma le nto mhlampe ke yaqala khulunye yobhebsi because ngimzile uma efika lapho. One, uma u-check-a kahle usevideoni ngiyamazi mina bengekho right ubhebsi lapho. Azi noma bayazi beyazi ngale nto noma bengazi but uma umbeka nje bengekho right even ividiyo ngiyambona uyashake-a noma-ke kuphengephendule uyikile amakhanda izinto eziningi nje into ethi zenzeka lapho. Umuntu omaziyo ubhebsi uzosho ukuthi hhayi bengingasiyena ubhebsi. Two, leli hlazo elikhulunywayo nale nto ekhulunywa ngegama lami ngingekho because i-steshi se-radio metro ngiyasihlonipha and if bekuthiwa khona into ekhona ihlanganisa abantu abathandanayo njengami naye because ngithandana naye angithandani nabanye abantu bekufanele if usekhona yeah esitudio bangifonele isiteshi sivuma ukuthi ngifonele ukuze kukhulunywe nami ngikhona yabo. Manje ngiyabona ukuthi isho ukuthi ibukeka njenge-ambush mhlampe uma ngingayibeka ngesingisi ukuthi kunomuntu esithathu ophusha lento because iy'nkinga akekho umuntu ongenazo iy'nkinga zothando othandweni kubantu abajolayo abazaziyo but ngendlela esibekwe ngayo into yami yothando akusazange ngisa-pick up ukuthi hayi cha baba ney'nkinga othandweni njengawo wonke amakhaphuli kwaba khona ukuqwebhana okuthile but akukaze kwaba khona into efaka isibhakela efaka imbongozini efaka kuthiwa kwemilenze ngethiwayo kona abantu bese bebuza bethi yiphi imilenze ephukile ziphi iy'ncwadi zadokotela nanani because nkosa mina ngibe short kakhulu. Mina nobhebsi sisuka kude kakhulu abantu abasaziyo nje bese silandele sisuka kude. Ubhebsi ngahlangana naye in fact ngeke ngize ngithi ngamthola ngizovele ngithi ngamthola uNkulunkulu because ngumuntu wami wakudala so ngahlangana naye ngivele ngizenzela izinto zomsebenzi so mina nobhebsi nje besilofile kakhulu elandela naye vele kudala yabo because ngangamthathelanga umculo ngangazi nokuthi uyacula uyadansa which means angimthenganga ubhebsi ngayiswa nje uthando because ekugcineni wonke umuntu uba khona umuntu ahlangana naye ekugcineni. Now sengibuka ukuthi phakathi nendawo uma kuqala kuba khona ibhizinisi lo msebenzi sesirikhava ukuthi unethalente nani futhi ngangimbambe eduze kwami. Uma ubhekisisa kahle amaphosta wethu wonke sengikhuluma ngephosta ngiyongaqala uphosta ubhekisi ngiyamphosta semdala nje komsebenzi yonke into naye uyakwazi ukuthatha ifoni amaphosta nje ukuze akwazi ukujabula phela naye unempilo ayiphilayo ekugcineni. Now sengibuka ukuthi le zinto ey'setshenziswa abantu because manje since ngaqala ukuba nobhebsi kuhlezi nginama-fight abantu abaningi bayazi ubhebsi nje kuhlezi nginama-fight kupaka iy'moto kushayisana iy'moto abantu bayafuna ngala futhi nje umuntu nje onogazi ofunakalayo. So kade ngaqala ukulwela ubhebsi yabo ngokothando before i-business. Now le zinto lezi zinkulu endayipheli and manje le i-serious because imosha igama lami ne-career yami and nginomndeni omkhulu engondlayo mina. So whatever happens uma kuthiwa kunenkinga ngempela engiyenzile efake iy'bhakela ngabe kade leyo nto iyaphuma ngabe kade yashiwo. So ngifuna abantu babekhefule because akekho umuntu othiwe njengami manje emhlabeni because ngibona ukuthi ama-hate asebenzise le platform nabo ukufeza iy'njongo zabo ngoba akekho ngisho umuntu oyedwa bekade ibuza ukuthi hawuma mpinjani ukephi engakhulumi even ubhebsi lapho kuyacomplaina kuthiwa ubhebsi akakhulumi kube wakukhona umuntu okhulumayo ya ngithi ushayiwe uphuliwe ngithi hhayi ngithi ukusaba simsaba umampintshi yabo yonke loo nto leyo ibingidicelisa igama lami phansi ngitaka ukuthi bangithinte ukuthi beza ukuthi umampintshi hawu nanga ubhebsi la uyakhala nokukhala kwabhebsi futhi asizona ukukhalele i-abuse leshiwoyo ukukhalele ukuthi sine-pressure yayo yonke into because ubhebsi mncane uhlakamphile but mncane. So le nto esiyiloko ekhulunywa nayo nje umoleloko ethulile engingize engazi ukuthi uzothini ngiyamazi mina ukhaliswa yilona loo nto leyo njengoba mina sekusenengi-righte off kuthiwa nje umuntu njengomampintshi aka-righte off aphume ukuze manje sizokwazi ukuthatha ubhebsi simsebenzise baseze iy'njongo zabo ngabhebsi. Now mina angiseyena umuntu ophila ngemali ngisela ukukhuluma
ungakhuluma baba but ngiyakuzwa baba but isikhathi is not something
esinayo ngicela ukuseshisa nje njengokungibiza nje ngiyasheshisa simana singihloniphe nje kancane nje
all right.
Right, nginamasteni ngiyabonga kakhulu. So uma uthi uyayibheka lezi zinto zonke kunesandla sesithathu ngishoyo njengoba ubona ukuthi ngoba kufanele siwaveze ama-facts ezinto ezenzekalayo ayingathathela indaba phezulu ngoba mina njengoba ngingafonelwanga bekuyi-ambush ngize ngingafonela isiteshi kade ngicela ukuzokhuluma ngoba ngiyabona ukuthi shuthi mefanele ngingase off ngingasatholakali kuthiwa umampintshi akekho ngibe nenkinga manje ngingasakwazi ukuphila ngingasakwazi ukucula. Lo muntu lo ubhebsi lo ngihlangana naye kakhulu sinetanda naye abanye abantu babiza nge-indeed love bathi uthando lwasepaki lwasemini So I don't think calling thing as Zimba manje, anything as Pazamisa manje, through Abangan no my means, because me now person I'm trying. Kaku Reas now, and the Yam Ray and Kevin Kati. So, the business, if I want to business, no pets, business, personal company, I support. If I want to manage, I want to go the business. I'm not going to try business, but from the land, now my room is by such. But one of them is really about us real time, because you only there in London, and it's such an area on the time. Mina no pets, and so I'm full abantu bafuna ukuthi basuse mina ngoba befuna ukwenza injongo zabo ngobhesi because mo bheka ivideo kunamagama aphumayo even egcineni ufana ngabe uyajabula uyaenjoy silungisa iy'nkinga zethu nazi lezi ey'khona ey'fana nezabo bonke abantu kungabi khona into edwayo ngoba kuthiwa asenze kanje because sekuzwakela ukuthi mina vele abantu baqade baqala ukungizwa ndabathile because of befuna ubhesi and ubhesi akatholakala ubhesi akadayisi
okay
manje wangifika kubhizinisi kanje uzohlanganisa ibhizinisi ngendlela afuna ukuhlanganisa so nayo uyastreseke and angikho right.
Yeah, Mampincha, we. Yeah, so Mamela, ne? So obviously, Mampincha. We're having a conversation. So Gnigez, the opportunity to go to Eddie's Nizin, Tomoba Manjangiti, we need to obviously factor in time and get Wongama point through. So whatever other points you have, just hold on to them so that we can have the dialogue about this. Now, you released a statement on your Facebook page over the weekend. And there are a couple of things that we want to look at there in terms of what was stated, which our understanding is that it is exactly what your views were relating to what was said about you over the weekend.
So one of the statements that was made in the letter that you published was that you may have overreacted and that you are not a saint. What do you mean by overreacted?
Okay, asiqalela nje ngicela umngane wami ofunde kakhulu kunami ukuthi angibhalele sasifikise wenzela ukuthi abantu bezokhona ukuunderstand because le ndaba iserious, right?
Okay, so you didn't write it, but
ngicela umngane wami ofundile ukuthi angibhalele amazwi ami lawa.
Okay,
ngifuna ukuzalenda ngoba abantu bebelo bebuza ukuthi uba ubhalile, right?
Okay.
And then one lento engikhuluma lapho lento engizama ukuyichaza futhi ukuthi ngiyayibona i-focus ethi kuphi ilani lento i-abuse. Into le ngijwa ngisho dude ngiyaphindela futhi manje nomuntu owasemathandweni akekho umuntu ongakaze abe nenkinga zezinto zothando kodwa lokho sebeku-eda kwey'bhakela nemibongozini nokuphoka imilenze akusikona lesa ngisho ukuthi kule sandle sesithathu esizama ukuthi sifeze iy'njongo zaso ngathi kuneplani la futhi uyabona ukuthi lo muntu ubemba ubefuna something engathi izoba ne-power khona ezokwazi ukuthi ayi-ede ama-blom whatever lento ayi-ede yona. So le nto yokuqwebhana zongiqale ngayo ukuthi akekho umuntu wakwebhana kodwa ukuqwebhana akusikona ukulwa lokuyibhakela nokuphula kwemilenze.
Okay, ngicela ukubuza Mampintsha. Kahle baba, ngicela ukubuza. Angisho we accepted ukuthi sokunika iplatform, but now you have to hear what we are asking you so that we can have a conversation. Mauti, you've had problems in your relationship with babes and you may have overreacted. Did you or did you not abuse babes Wodumo physically?
Yeah, when I get it, then cool my sister would be. Yeah, but after saying into it, it's a cool go see about this most chap.
Baba, yes or no? Yes or no, Baba?
No, I'm not going to be trying for me. The problem, one, when I'm going to cool my cool, cool my look as if I'm not when we are mouse perps, what was in the chair when I got on. Because then you cool my pull of a lens and I'm late again. I have the other call. So on the trash, I lend a new show with you. Mawuzofuna ukuthi ngaye ngam-abuse yini ngisho ukuthi akekho umuntu ongakaze ube nenkinga ento enizothanda but akusikona lokhu enikushoyo kuyibhakela so ngiyayicacisa lento iyiphi nje kathathu ngi-understand because iplan manje yileyo ukuthi ngingafuneke ngizovuma izinto mhlampe engilungiswa zaphela into yakudala so manje ekuthiwa ngathi into ekhona manje into entsha manje ngoba manje la bantu laba abayisala bafuna ukuzwa ngikuchazela sizi kunenkinga la ukuthi ngiyahlaselwa kakhulu and uma kuhlaselwa mina futhi nasemphakathini ngizele ngingasakwazi ukusebenza sigcina singasafocusanga sigcina sesiba nenkinga because even i-relationship la thunayo ne-break up angiyazi mina uyayibona nayo ikhulumo
uyayinjingisebenzade
ngiyinalaangidankinga nalutho
asingene lapho Mampintsha because on Friday when Babes was here she said categorically that ansazwani so you know are you saying that in your view you guys are still in a relationship?
I think we have a goal to choose the interview. OTV, man. Then I have another extra match. ukuthi ikhona. Now, si-right, no bads. Njonga ngihleze ngisho nje ukuthi inkinga bese ilungisile si-right, even izinto zoma-companies nani 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 strategy. Angiyazi ngabe ukuthi angizwani bads.
Okay, so but I mean, are you still in a are you still in a romantic relationship, no babes? Are you still together as a couple? Because she said you guys are not.
I'm Pedro, you're not answering questions. You're not answering our questions. Quite frankly, you are evading our questions.
That's why ubo na ngazi ngakipa nishivi lokuza na engage and enter yonki into because of uchanzo kasa nifunu kubea kwenye level. So, mwagu tu kwenye surprise, na ami ngeni surprise hile jenga ubo ngaba, nishape nishazo mbona nchele, ugu titi la, nishape kwenye pisa jile eto, itaba anga, wase nkulume rete before nifonele. Because na ukulume rete nakachwa ilu cholika lenjele se isi anga, ufutu ikulume abanya bantu.
Okay, Mambinje, enyi ntone that babe said in the interview is that you used her social media account on Instagram to post a picture of the two of you with her having her engagement ring on her finger. She says that she's not the one that posted that. You did. Meanwhile, you're not together. Is it true that it was you who posted that picture?
Yes. So, I mean, I'm posting. We are posting me. I'm not going to be able to post. I'm posting. So, I think you should. Uphethe sema sekuqala umsebenzi ocula nje imina abantu abasaziyo ikapuli namabantu abasaziyo nje siphila naye bengim introduce kuma friends ami njengomuntu eyikapuli nje sesiqala ukusebenza kudala siphostelana ithombe ngicela ungilalele
bese yeah
sidala siphostelana ithombe akusiyona into entsha nje ukuthi mhlambe lesihlukile ngoba singeke ngiphakathi but kudala siphostelana ithombe lobhethe naye mongambuzo nje uyaphosta kumina uthi athi phone aphosta akazi kwaba khona nkinga but until mhlawumbe kube nezinto zama-engagement mhlawumbe ngihlanganise kakhulu izitha kwaba nenkinga because of angazi noma mhlawumbe o-engage umuntu ngazi.
Mampintsha, yazi shuthi usitshela ukuthi uBabes unamanga because uBabes uzelana, we can even play the clip of her saying nihlukene, she's not on speaking terms with you and you are coming here insisting that you are in a relationship with Babes.
Okay.
It's a very, I have to say uncategorically that you've been evading our questions. You haven't answered the simple question, Guti. No. Have you abused uBabes Wodumo? Instead, you are denying the fact that you broke her leg, but did you abuse her?
I was quite a minute ago saying that I learned to have a person who told me what post or whatever. So if we are having our manager, whoever knows what is at the touch, who found out in Jomo, that can now, we are not better than us with the United States, because we keep a machine going, but about the people that can keep a machine going. Let alone we should be totally shocked and go let some person use a Kuluva Elo Kuzan, and more pages if you are going to correct. So I mean, I'm going to get some and born and tell you type, get his ideal with a sugar because of 1, 2, 3, 4, 5, and then, mhlawumbe sokuba ukuthi mhlawumbe umdali-ke sekushike ngesikhathi osekuthele ukuthi mhlawumbe angasafulwele ukuthi uyafika because angiyiboni into engahlukanisa ayikho into erong engiyenzile naley tori ey'khulunywayo zokuthi saba ney'nkinga iy'tori zakudala even though sey-ediwe lezi-ediwe zona ziyifakele so nje ngiyanizama ukuniphendula kahle sis because ngibethwa ngifonele elokuzana eredioni bengifuna ukuzokhuluma ngoba ngiyabona ukuthi kahle ngiyancwatshwa la and abantu ababoni. So ama-haters angena azosebenzisa i-platform e-wrong ngesikhathi esirong bengabhekanga izinto abantu abambobuka ividio bayamazi ubhebs bambhekisise kahle bese uyangitshela ukuthi ubhebs u-right bese ngidlalela amagama akhona ukuze uzofika ekugcineni ngiyibuza ukuthi kwenzakalani la.
Okay, Mampintsha, I'm very concerned here, my brother, because Babes has said live on the radio that you guys are not together. Now, you are saying you guys are together. That raises questions about the nature of your relationship. You have said in a statement that you posted on Facebook that you are no saint and that you have overreacted. That raises further questions about the kinds of incidents that transpired in the relationship. Babes Wodumo said in the interview that she's scared. Now, we're not going to apologize about asking the question around whether or not the rumors of abuse are true. It is an important question for us to ask you.
Yeah, ngizamile ukuphendula futhi mhlawumbe angazi noma
mhlawumbe awuphendulanga baba.
Ngiyazama ukuphendula kahle.
Awukaze wamshaya uBabes Wodumo. Awukaze wamshaya.
Ngiyabuza. Ngicela ukuchaza something, ngicela ukuthi ngizokwenza kahle. indaba zothando zethu zaziwa yithina noBet. Kune ambush abantu wafuna ukumcontrol and uBet say support izinto zabanye abantu but abantu abamsupport yena amafutheleke abe right. Ngoba phela funeka akwazi ukulotshola abe right. Uma ifuna ukuengage engage, uma ifuna ukushadashade but umsebenzi uqhubeke but abamsupport. Kodwa ngisupporta zonke into zabantu manje into ebaluleke kakhulu manje ukuzocisha mina igama lami. Ukuthi lithele igama lami khona bezokwazi ukugidagida sezibabhethe. Anginankinga mina ubhethe ngiyamthanda futhi angisoze ngaye ukumthanda and ngizomqada but ngendlela e-right. So zonke lezi zinto ey'fakwayo ney'nsolo azikho and futhi ngifuna abazi ama-haters nalo abantu abazama ukuthi abantu bagade after le nto izophela bazofuna ukubuya ngenye futhi into ngoba bayahlasela everyday izinto ayipheli. Ngiyabonga kakhulu.
Okay, when last did you speak to Babes or even see her or be in her presence?
Ngicela abantu basithandazele esikhashana manje. Ngiyangicela ibe ngayisho manje balekile. Ngicela abantu basithandazise basithandazele. Isikhathi esinzima kakhulu lesi kuphina sonke because lezi zinto lezi lokhu ezisaba amathanda kanje ziyasikhorapta and manje zingiqeda njengomuntu omubi. And zikhorapta noBhebhe. Angifuni ngoBhebhe. Ngicela ngibatshela abantu angifuni ngoBhebhe.
Kumele siye ezindabeni baba. Ngicela ukusho njena kancane baba kancane. Ngicela ukusho ukuthi umfazi, when a woman says angisakufuni, you don't insist that you are still in a relationship. Radio. Uguti. She is not in a relationship with you anymore. The problem in this country is that when a woman tries to end a relationship, we have men who are saying we need to pray. You have not answered a single question. Instead, you are blaming third parties. Mampincha. Isoriako, quite frankly, is empty. Do the right thing.
So that was Mampincha giving his response to the allegations and I suppose the interview and the contents thereof, the things that Babes Wodumo said about her understanding of her relations with him at a business level and at a personal level. We're going to go into the headlines, find out what's going on there, and then the sport. And of course, I can imagine you've got so much to say about that conversation. We welcome phone calls. You can hashtag the drive on Metro. And of course, send us your voice notes on 071-585-6157. We are terribly late for the headlines. We apologize.